Baba bakolele ngobaba kwaza bakwenzayo. Eloi, Eloi, namhlanje zoba nawe paradise. Ngomile mama pheka nansi ndoda kufeziwe. Baba ezandleni zakho ngiyawubeka umphefumulo wami, eselenge esiphambanweni wathi kuphele. Hlobo yakho ikali gazi kufezi selihlawu alala. Hey, anti-social limhlaba kuphuma manzi enhlangothini. Le mivimbe mhlane yakhe wameme. Laifela manzi bamni kufinika kukichi. Baba helele manje waqeda ukusho kwadaba indwangu wathi kufethi. reize zinen leiz Latitze gikaz Artitze gamaz La zaulita Itzak nalaz